kukwasiza mukama inga mfulu manjole kero kukola emikono jiiwe kama futa buliche kwata kuchisoboro kuloka emiri mujibira mwechifuwa sirina manyi kulembera mukama jerulira makubo kange etuyo zino zitonye kunusu zijulize misao yange engalo zino zikombe kudusu amakubo mwipitira agebi nyana magwa kulemera amagenda gange era okumye una mada mpumpatu mukisa bikukwasiza yesala yange ebyange byesisobola emigugu gitwale gizitoye olunaku olukeseza pulana gwe nesize essuubi lyange lirimu gwe ntudde nenywezeza kasita ndutandise naawe ebikaluba bigonze nga nyingira ekibuga kusaba nange mungu byetunda baguzi babirabe wasiwasi nakatima ne kompetitioni etali nungi kusaba jimbuse talo sizisobola sagwange kubogwange byabalala sagala sisobola kuwalirira ndigenda nekyokyonka te sagala bukumpanya kwesize umpangulira olwaleero kangende nawe opanguze olunakuluno mukama olunakuluno
ndutandise nawe
olunakuluno mukama olunakuluno
omukisa gusaba mumpe
www.djm.